It's Waves Music Production.
Niambie unaenda mapenzi haya siwezi nisamehe nilotenda lakini sasa ni zoezi kwa kawaida sina budi ila sasa inanibidi wewe kwangu kwa milele ila moyo sasa waleta kelele
Let you go.